Hapa kwetu hakuna boss
kama kunga uwe.
Some tunke soma pensi
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama kunga uwe.
BRT song
kama kunga uwe.
Super duper DD DJ Bronta. Wawe, wawe
kama kunga uwe.
Hapa kwetu hakuna boss
kama kunga uwe.
Some tunke soma pensi
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama kunga uwe.
Hapa kwetu hakuna boss
kama kunga uwe.
Some tunke soma pensi
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama kunga uwe.
Wanangu wa Moro Town, hili goma rifiki kwao. Mziki wa kwetu, lakini majina yao. Akili za kwetu, lakini sauti zao. Wakifunja na kunja nao, kiuwezo ni bado. Tusha pali na dada zao, tukalete maanko. Mbishi za simple bro, udapo tafrika bro. Ikazi netagi moyo, akili nyingi do. Ikazi kufanya slow, kikosa kazi unayo. Hapa kwetu hakuna boss
kama kunga uwe.
Some tunke soma pens
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama kunga uwe.
Hapa kwetu hakuna boss
kama kunga uwe.
Some tunke soma pens
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama kunga uwe.
Singusha tuone body, tanga mafutu ya 40k. Nani kapetu, nani dosunche, nani anune, nani acheke, nani anyowe, nani asuke. Goma la wote, acha tucheze. Twendev, 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 Ongongo watu sitachi
kama kunga uwezi.
Tafadhali tuwa mikosi
kama kunga uwezi.
Weza kwa tupendilosi
kama kunga uwezi.
Zacha
Tuto
wa uswazi tunaliunga tunaungisha. Kwa zado neidole ima jeda kalete shisha. Tunafose kibishi kutafuta riziki. Atuta kimakuzi siwa uswazi siwa mabosi. Siyo moni sonaiti ni mikiki mikiki. Ngoma juu ya ngoma yani iti juu ya iti. Nikijipata mlifati ya meza nizungushe. Ambakari ni wavishe nali kubwa iwatishe. Kondichopa waje wote nesa nesa kima pepe nekimate ni tereze supadupa wachezeshi. Twendev, 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 twendev.
On the mixing, we got some, we are, we got some, brother. We got some, we are, we got some, brother.
Soma pensi
kama kunga uwe.
Pati siti rudi bench
kama kunga uwe.
Wakisua tofi change
kama